نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تفسير ياتو يا سورة فلق كما سورة الناس مرواتو ولي لولي با كوكمبلا نقوى بكاتبا هنجلو هاويلي دبو هنجلو هاويلي أمينيوا دي جبريل عليه السلام دي انزاكي amini ndi Mikail alayhi salam tumi sallallahu alayhi wa sallam taina yake adala nkula muza bibi Aisha radhiyallahu anha zukuza ndi matenda kudwala kumene tumi sallallahu alayhi wa sallam ana adwala munga mene nanini la kumambilo loku ujanina uti hana chitiridwa za matenga mungu yankula watu kama siku anutima nina uti adalu zedwa ana mloza netu sala sala makulongo sola kwambili zimene zida za mushitikila siku limene ana ti pamene netu sala sala makadwala sana pamenepo amuza bibi Aisha radhiyallahu anhu anha kana ti ne ndakha ndikudwala kwa nthawi ya itali ndipo ndimapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mosalekeza kuti andululile chinsisi cha matenda amenewo ifandu udabwa nazo ndida alichigonele katika tumogona kudabiza kati Allah subhanahu wa ta'ala anatumiza hangelo awili kwa ine amina nalu ulimekeza Jibril alayhi salam kwa maso Mikail alayhi salam mmoja anakala pafubi ndi mutu wanga sisi kati mmozi anali kumutu tupo una anali kumiendu ngelo amina anali kumutu de amafusa na angelo auliwa so amina na lugu mutu uyu akumfusa amina lugu miendo kuti chechitika nchiani mutu amene akudwa matenda wa matenda anji kuni kwenye amina akudwa la mutu amene so amafusa na wakawaka wina ujabu yanka nuna uti ai uwa chita ulozi ilwa kinako ngelo amene anali mbali yaku mutu uja anafusa be fusulina ngelo uyu amene anali kumapazu ndani wajitisa zimene zikwenu kwenu ngelo una uja alaya nkanuna uti amene ndi Labid ibn Asam ndiye munthu wake ngelo amene anali kumutu anafunsanso kumfusa ngelo amene anali kumapazi kwena uti kodi ndi zinthu ziti zimene zagwiritsidwa ntchito pomuchitira chipongwe mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelo yanayankha unena kuti matsengawo anagwiritsa ntchito tsitsi lake mano achipeso chake ndi ngayaye zakanjedza wamphungu atamva kukambirana kumwe kunachitika pakati pa angelo awili omwe kwenukwene anali njira yomudziwutsira mtumiki sallallahu alaihi wasallam zomwezi kumuchitikira wochokera kumbali ya Allah subhanahu wataala mtumiki sallallahu alaihi wasallam adadzuka ndipo adalamula gulu la masohaba okwana anayi mmene munali olemekezeka ali radhiyallahu anhu Ammar Jubair ibn Iyas komaso Qais ibn Mihsan radhiyallahu anhum kuti gulimene lipito kumalo kumene sehr amina kuti zamatsenga zimene izi kumalo kumene zayikidwa apo ndipo kuti akazichotse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada uzidwa asundi Allah tabaraka wa taala kutuloko mweko kumalotoko kuti matsenga wayikidwa pachitsime china chake hadithi ina ima nina utitu sallallahu alaihi wa sallam na Yesu ana apita nao kuchitsime ishu ndipo zinthu zimene anka chitila matsenga anazichotsa pansi pa mwalo umwe unali pansi mchitsime chimene ichi ndipo anazichotsa ndi kubweretsa kumpatsira mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam panthawi imene ndi pamene walipezeka Jibrilo alaihi salamu adatsika kuchokera kumwamba chokera kumitambo nadza ndi sura ziwili sura Falaq komanso sura Nas zomwe zidavumbulutsidwa kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama pa nthawi imene naka olemekezeka Jibrilo alaihi salam damuza mtumiki sallallahu alaihi wasallama kuti awerenge ndime iliyonse ya sura ziwilizi kuyambila kumambilino mpaka kumapeto. Mwenitu sallahu alayhi wa sallama akamawelenga ndi maili yose mfundo zima masu mfundo zimene zina mangika zima zina mangika kapino kwa ipesha wa mati iundo ni agupo kaga ndipo singano zen chifanizilo ifa chifanizo antu amene wantu amene ankapanga za ufiti ana ankapangila masenga tu isolaso maana panga shina chake mwashidole choncho nge anatenga singano ndi kubaya chimene icho kumakala mmaganizo mwao mwiyo ndi kumambaya mtumiki sallallahu alaihi wasallam nge zintu zijatu isolaso ma akamawe lenga masura amene wa zincha kumabizi kauti zimashoka wani mfundo zimamasulidwa zifundo jazi kumamasulidwa tu sallallahu alaihi wasallama ululu wake so mata pangono ndi pangono kuma pambuyo pake tu sallallahu alaihi wasallama hada sabisa mpomulo mahadithi ena amunena ama lungusula unina wati matenga wa ana ajotsedwa tu sallallahu alaihi wasallama hata jotsedwa matenga amini wadabisa mpomulo wa ukulu kote lukuti zila kanga ati tu sallallahu alaihi wasallama wa masulidwa zingwe zimene pambuyo pomangidwa kwa nthawi ya Itali zimene zimasulidwa tingo yelekeza munthu amene anakhala ali muzingwa anamangidwa manja wa miyendo anamangidwa kwa nthawi ya Itali ita amabanika ati mu nthawi imene komano pa nthawi imene wamasulidwa kodi ndi ufulu wanji kapena kuti ndi angamve bwanji yeyi wa nthawi imene wamasulidwa ndiye kuti ndi kumasuka kumaso kutakasuka kwa thupi akhoza kukumva nthawi imeneyo ndi mmene angavele munthu amene ndi mmeneso adavela mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumi sallallahu alaihi wasallam adafotokoza maonekedwe amitengo ndi madzi zapa chitsime chimenechi kwa bibi Aisha radhiyallahu anha wena kuti ayi zinali ngati madzi amene athiridwa mende kukhala akuda kwambiri anali akuda kwambiri ndi mitengo yopezeka pafupi ndi chitsime chimenechi nkafanana ndi mitu yeziwanda zoyipa mahadithi ena amenena kuti nthambi za mitengoyo zinkafanana ndi mitu ya njoka awadali malo osha komanso kuosha kwa malo amene kumene kulongosola amene analongosola mtumi sallallahu alaihi wasallama kunali kuosha kwa malo oka amene matsenga a mtumi sallallahu alaihi wasallama adashitibwila mtumi sallallahu alaihi wasallama atawelenga masura awili amene wa suratul falaq umasa sura nas amene amachidwa onso kuti ma muawwadhataini za jibril alayhi salam adabweleza dua kunena kuti amuthandize tu sallallahu alayhi wasallama pamatsenga akuda kapena kuti pamatsenga amenewa ndipo dua imene jibril alayhi salam anawelenga panthawi imene ankamuthandizira mtumiki sallallahu alayhi wasallama ina alimuotele bismillahi arqika min kulli shay'in yuzik min sharri kulli nafsin au ainin hasidin allahu yashfik bismillahi arqik mzina la Allah subhanahu wa ta'ala ndugwe lengela iwe mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mawawa ndipo ndikupatsa mupempha chithandizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndikupeleka chithandizo ndikupempha chithandizo kwa Allah tabaraka wa ta'ala kuti akuchilitse kuchoyipa chilichonse chimene chikukuwawa chimene chikukupweteka oyiwe mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuchokela sokulululi wonse kapena diso la dumbo diso la nsanje lina lilose limene lingakupeza Allah akuteteze komanso lina lilose limene lakupeza choyipa chine chonse Allah achichose Allah akuteteze Allah tabaraka wa ta'ala akupatse kushila mdzina la Allah ndikukuwelengera mau awa ndikukuthandiza kumpempha Allahu subhanahu wa ta'ala machilitso nditudi umu ndi mmene mtumi sallallahu alaihi wasallama adazunzikira umu ndi mmene mtumi sallallahu alaihi wasallama adashirira pambuyo po kumva ululu kwa nthawi yayitali ipempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiteteze kumaso mpemba Allah subhanahu wa ta'ala kuti aike mpavu mmasura amenewa kuti panthawi imene ifeso tili mmavuto ena ake tili muululu wina wake iteso gulisa ntchito masura amenewa ndicholinga choti Allah subhanahu wa ta'ala atiteteze.